xarunta caafimaadka Buulajadeed ee magaalada Baydhabo waliba kumid ee taa xarumo adeegyada caafimaadka bilaashka ay ku helayaan bulshada ka nool magaalada Baydhabo iyo deegaanada hooskayo gaar ahaan dadka danyarta ee ka jira xirooyinka barakaca ee dowladka magaalada Baydhabo adeegyada caafimaad ee lagu helo xaruntoon yahay ahaano bulshada baahan qaban walow aan lahayn goob bukaan jife balse bukaanada si maalin leelanka adeego maxamed cali abdullahi oo kumid ee maamulka xarunta caafimaadka ee Buulajadeed iyo waliba uu safaafayeen ku biyay sadiyo bulshadaan ka adeegayaan oo si waliba hulwadeenada xarunta
isbitaalka adeegi fara badan biye adeegada aasaasiga ah ee healthiga ee dhinaca caafimaadka ee biye ilraadina uma tarna tii holeer umulsooyinka qaybta umulsooyinka in patient oo waliba leh umulsooyinka markii oo adeeg markii dhalla hata qaybiye jiifada soo leeyta ambulance aniyaal oo beleray qofka foolo telefoon hadro si badana IDBL ka hata kaamuka oo kaareersan MCH ka ya badana hanas aan badan dadku ambulance la diro way indiray ha qaadeen sheene maamud wala in baan tooye fool eto oo ya walka caafimaad kale aan baahato saasan fuliyan qaybis maternatiga jirta qaybta nutrition cholera war saam imaam le roger lamaada biyana saam kwalib wa ayaalka nafqad iyo zaid eto meel ramam kan wali wa ayaalka dhaxdhaxaadka biyana meel raayo li kalo jire un xaruntoon ku fuliyane over 5 and under 5 ejeran doktor ka fadhiya meel raayo over 5 kan qaybta oo dubin ka qaybta ciyaalkana under 5 ku sidoo kale farmashiya ya oo farmashiyo aadi ee ya xarunta leeto oo walaay daawo ee oo intil lagu helo qofka la siiyo badanaa daawada masha Allah niyaal wali kale oo xarunta leeto qayb oo meel raayo lab technician ta oo guud ahaan walaa qofka bukaanka baahay uu qabo lagu baaro qofka bukaanka laga baaro daawada iyo wala dhamaan inta lagu siiyo wala subinaan ku soo baahdo oo baahay ba madana ma qabo ha 24 hours badana horta mashquul ka yahay zaaid laakiin wali ba ka mashquul badan qaybta maternity 24 hours shift ya la gale amin ke umlusoy kiroga lama umlus ila sidda kalka ala siya galayaan waardii saas amal yoon tooga cleaner oo waliba galay hamin night shift ay galay oo macnaa qofka umulsada hoos u soo dhala xarunta uma jiraay qol ka sii nadiifiyo cleaner ka even cleaner ka ta shift ay galay teda kala uma jiraay isbitaalka laakiin day maalinta leen ka shaqeeyo ilaa 9 ka saac in shaqeeyana
dhanka kale maxamed cali ayaa waliba uu ku hadlay bukaanadan ka badan ee kooyo xarunta inyooyin bulshada ka nool kamamka dowladka magaalada Baydhabo maadaama yooyin hanu danyare
laahi bukaanada intii badan hadda marxaladda tan la jira waliba ku kooyeen IDBL ka badan aan badinin dadku waxa uu tagay dadka haqaan dadka Allah dadka ka hareeraysan location ko kiyaal isbitaalka masha Allah inkastoo xarumo badan oo caafimaad ee sida magaag uu nuwadan weydan oo MCH ka amal leh inkastoo dadkan ka horeeyay uu neena tan masha Allah tan uu neen dad kale si sidahayna waliba si qadan intan xarunta ballaarin oo waliba ultrasound biitar ka sheelno si kala inpatient ku weelna oo walankii oo la lan xarumo wali jiraan hata emergency oo qofkii oo dhaawac yar hadeeran oo ilaa inta ka tolaayo la ka dhayaaw intii iyo jiraan hata laakiin intuu sii ballaarino meel raa wali fasaane in patient qayb oo jiif ee buntu nusuubin insha Allah oo ilaa er wallahi ma sha Allah hadda daawooyin oo inaaf ay tahay san wal caqabado oo hadda jaran oo um hadda tilmaamo korna badana hadda samayn ma sha Allah alxamdulillah ee feele maray laakiin walaa ma leen insha Allah hiigsiga inuu diiri doono insha Allah oo in patient ee
aan ka dambeyntina waliba maxamed cali abdullahi bulshada kala dardaarmay iyo mar walba iyo kihirnaadan xarumo caafimaadka si lan hela bulsho caafimaad qabta
walaa ka dambeyn bulshada waliba ka talefaday in markas intii iyo siiba bulshada iyo baaska dhex jirta MCH ka macnaha MCH walaa ku gaabay maada and child health hooyadii dhalaanka macnaha hooyada markii xamilay intii xaaladda caafimaadkii kulan socota in isbitaalka hoos isbitaal oo inpatient leh isbitaalka referral caller walaa MCH ka lagu diray leh ka seenayaan walaa bulshada waliba ku buraarji fadhi intii xarunta caafimaadka markas kiirnaadan oo dareemo korto wal oo meel raay free baawurka laakiin dire free oo danta ka dhal baawurka la kiijiye inta la kiibare daawadi inta la koosiye macnaha awalka oo frii ee hatana adigale intaas la keentay xadidahay shaqaalaha min shifti ha galahan idiho kutabaha inta kuwayahayaan oo macnaha bulshadii oleen adeegan fadahayaan dareemahayan wadanimad iyo macnaha waliyo ka jaran markuu bulshada waliban kala talifada intii xaruntii iyo markasta ka hirnaadan.